everything I need in my life is your love. I don't need nobody.
Yeah. I don't need nobody. I don't need nobody. Yeah, yeah. Nobody, I don't need nobody. Tulo ish kondo gundo tunazijua haso. Kula na kulala manyanya so. Funga shurudi kijijini besi na somi. Akini penda Mungu inatosha. Mwingine atakusevu kwenye shida. Utamdhani rafiki wa faida. Kumbe moyona na kuchukuria barida. Siku kifanikiwa zinaanza shida. Yes, now I'm going to another level. Sitotumia ndumba wala nguvu za devil. Simuitaji Mwijaku hechi na baba level. Mi akini penda Mungu inatosha. Yes, mina penda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no. Unanifollow, unanipangia cha kuposti, misi kufollow. Shobo zako zina kukosi, we nanifollow. Usinilete mikosi, akini penda Mungu inatosha. Ukiniona kutwa nipo ndani, sina tatizo na majirani. Ila sitakiwa nijue kiundani, akini penda Mungu inatosha. Yeah, I swear to my dead body. Simwamini rafiki ananilipia kodi. Pengine na furahi mikumpigia hodi. Akini penda Mungu inatosha. Yes, mina penda marafiki. Wale wanao kwepo wakati waziki. Sio wanao kuja deal zikitiki. Sipendi unafiki. Akini penda Mungu inatosha. No, no, no.
Akini penda mimi inatosha.
I don't need nobody. I don't need nobody.